alayhi ta'ala wa barakaatu dhageystayaal meel walba naga dhageysanaysaan iyo waliba si walba codkeedii soo gaaraya ku soo dhawaada radio gargaar madasha arrimaha bini'aadnimada. Radio gargaar wuxuu macluumaad iyo akhbaraad u fidiyaa bulshooyinka qaxootiga ee bulshada kale ee deegaanada Dhadhaab iyo Faaf iyo waliba Koonfurta iyo Wajeer. Waana wanaagsan waa mar kale iyo gargaar waxaa barnaamijkiina la socodsiinaya anigoo Cali Raagay Ibrahim Maxamed Danka Faasamad oo Cabdirasaaq Kahiye Miftaax. Barnaamijka ayaa maanta xoogaa hadleynaa badbaadada ee shaqaaqooyinka guud ee ka dhanka ah bini'aadnimada. Suudiyaha waxaa marti igu ah Madam Kristen oo ka socota Window International Kenya. Siday sheegtay oo markaa in badan ee qaybo badan ay ka taaban doonto ama badbaadada ee falalka noocyahaasi ah ka dhacaya bulshada dhexdeeda. Madam Kristen, ku soo welcome to Radio Gargaar and start our program.
Thank you my co-producer. I'm going to introduce our program that is SEA. SEA is a program that we are trying to protect. It's protection from sexual exploitation and abuse. This is a program.
Madam Kristen waxay sheegtay in maanta ka hadlirto SEA oo micnaheedu yahay ama shaqaaqooyinka guud ee ka dhanka ah bini'aadnimada ayagoo ka hadlaysa ama badbaadada haday imaadaan arrimaha noocyahaasi ah.
This is a program that is being supported by ICVA, IASC, and UNHCR, whereby Window International Kenya is coordinating the program.
Waxay sheegtay programkan inay soo saareen hay'adaha ay sheegtay waliba qasatan hay'adda UNHCR, laakiin uu garwadeen ka yahay ama uu daadihin doona Window International Kenya.
The program is supposed to take 4 months. It started in October up till it's ending in January. And the reason for us doing this program, it is being covered within the COVID period.
Waxay sheegtay in barnaamijkan 4 bilood socday ama 4 bilood socon doonaba oo bilowday bishii December say dhahday oo dhamaan doona bisha January. Micnaheedana ay tahay shaqaaqooyinka ka dhan guud bini'aadnimada.
So we've done this program within this period, noting that during the COVID period, many of the clients are vulnerable. The community people within the refugee camps are vulnerable and they are being sexually abused. And so we've come up with this program so that we are in a position to help them so that they know which mechanisms they'll be able to use.
Waxay sheegtay ama arrimaha noocyahan ama sexualka way inta caabuqa COVID-19 uu bilowday way u jilicsan yihiin bulshada qaxootiga hadii loo eego. Marka waa in had iyo jeer oo laga taxadiraa ama aan ka hortagnaa oo waxyaabo ama wacyigelin badan ama isku sheeg badan aan ka bixinaa.
So I'll deal with the objectives of the program. The first one is we are trying to raise awareness, a community awareness, on the risks of sexual exploitation and abuse.
Micnaha waxay dhahday micnaha guud sida ay sheegtayba waa in aan ka hortagnaa ama aan ka dadalnaa ama si walba aan u eegnaa arrimaha noocyahani ama falxumo ama ii sheeg farxumeynta ka dhanka ah bini'aadnimada si walba ay tahay inta uu jiro caabuqa COVID-19.
So we want the community to know when there are those particular risks, especially when it comes to sexual exploitation issues and abuse.
Marka guud waa inaan eegnaa shaqaaqooyinka ka dhanka ah dhan walba aan ka eegnaa oo aan ka hortagnaa si walba aan u dadaalnaa in si ay u badbaado bulshadeena.
Our second objective is to try to come up with to avail our reporting channels in preventing SEA.
Tan labaad waa in warbaahinadeena ama meel walba aan wax ka faafino in ay dadaalaan oo si walba ay dadka wax ama bulshada wax u gaarsiiyaan.
Once we make the community aware of the reporting channels, then it's much easier when they've been abused, they'll be able to go through the channels and then they'll be able to report their cases and they'll be assisted.
Tan kale waxay dhahday bulshada waa in channel ama gobolba wax aan ka faafina ay la socdaan sifa biri ama wax walba dhacay inay la soo xiriiraan ama ay ogaadaan xaaladooda guud.
The third objective is we want to ensure that our victims know where and how to to report safely. You know, at times you might report, but you fear the place where you are going to report.
Tan labaad waxay dhahdaa in aad soo wacyigelisaa ama soo sheegtaa tan labaad waad ka baqaysaa in aad soo sheegtid micnaheedu ma aha marka waa in la xal rabaa in bulshadeena ay soo sheegtaan dib walba ama si walba ay wax ugu imaadaan.
And in this case, when the community, the victims are reporting, we want to assure them they are safe on the issue of confidentiality.
Tan laba tan saddexaad waxay dhahdaa bulshadeena waa in ay soo sheegtaan oo waliba ay isku kalsoonaadaan.
Then the fourth objective is we want to empower the local stakeholders with information.
Tan afraad ama tan shanaad waxay sheegtay in bulshadeena ay isku kalsoonaadaan ay waliba si walba u sheegtaan oo ama abooda u yeeshaan si walba ama wax walba imaado si walba wax u dhacaanba.
So we are trying to empower the stakeholders so that they'll have materials which will be printed in the the native language so that they are able to explain to the community what is taking place.
Tan kale waxay sheegtay waxyaabo ama warqadooyin aan soo printing gareynay wax aan soo printing gareynay ama aan soo saarnay ba jiro waxyaabahaasi luqad walba ku qoran yihiin micnaheedan waxay tahay in qofka aqaana ama akhristaa inuu u sheego bulshadiisa ama uu akhriyo.
So you realize when we are using this material is one of the approaches that we are using. The printed materials will have flares, we'll have radio gargar like the one we are now doing, we'll have spots, radio spots, and we'll be able to also have community dialogue meetings.
Waxay kala sheegtay waxyaabo badan ayaan haysanaa way dhahday sida wax soo saarka ama sida hadaba aanu dadka uga wacyigelinno wax soo saarkaas micnaheeda warqadaha aan soo printigeyna ee bulshada akhrisanayaan oo ayaga isgaarsiinayaan hadday noqoto inaan radio gargar imaano aan dadkii wax uga sheegno si iyo weliba goob walba aan dadka wax ku gaarsiinno ama raadiyaal ama filimaan u samaynaba.
And you realize as much as we are using all this, our target is the community. Why are we talking about the community? We know we have people within the camps, the three refugee camps, who have been affected with the sexual abuse. So we are targeting the community so that the stakeholders, the leaders, can be able to talk to the community whereby we have our students, we have our people with disability. These are all people who are vulnerable, and so that is why we are targeting the community.
Micnaheedu waxay tahay ama targetka ama ulajeedada aan bulshada aan diiradda u saarayna waxay tahay waa kuwa had iyo jeer u jilicsan waxa ku jira dadka sida ii sheeg ee waxbaayaha gaarka ah qaba dadka indhaha la dadka curyaamada ah. That's why marka aan micnaheedu waxay tahay in aan ayaga mar walba ku dadaalna bulshadeena aan ka taxadirna.
And as much as we are using the community, within the community, we have come up with different sectors, different forums that are composed of youth leaders. They are composed of block leaders, camp leaders, chairpersons, that is both chairman and chairlady. These are the people who will be able to train them, and then in the process they'll be able to take the information on the ground to the community.
Tan kalaan waxay dhahday waa in gudoomiyasha ama hoggaamiye walba haday noqoto midka dhalinyarada jeermanada hadii ay noqotaba lab iyo dhidigba gudoomiyasha waa inaan tababar siinaa ayaga soo qaadaya casharka asaga ah bulshadii barayo.
And you realize these people we are talking to, especially like block leaders, camp leaders, some of them might not be good in English language. So what we have done, we have developed a community dialogue manual, which is both in English, it has been translated in Kiswahili and Arabic language.
Tan kale waxay dhahday gudoomiyasha badankooda ama kuwa kamid ah ma garanayaan luqadda Ingiriiska marka waxaan sameynaa bay dhahday dialogue ama sheekooyin ka turjumaya ficillada aan sameynayno oo ah inay ay daawadaan oo waliba ay ka wareeyaan oo saas ayaan wax ku barnaa dadka ayadaa gudoomiyasha.
So you realize this community dialogue manual, it will cut across because we also have some of the Sudanese who could still be around. I want to believe that they'll be able to understand English.
Waxa wali joogay dhahda kuwa Sudanese ah ama Sudanese hadba saa u taqaniinba marka ayaga af Soomaaligi ma garanayaan waa sidaa annaga hadan Soomaaliin nahay oo kale markaan micneeyo marka waa inay fahmaan bay dhahdeen luqadda Ingiriiska.
So this community dialogue manual is what we'll be able to distribute to the block leaders, the camp leaders, chairperson. It is what they'll use so that they can be able to get the information from that and train the community.
sheekooyinkaasi oo ama warbixinadaas ama dialogyadaasi la duubay ee waxa loo dhiibayaa ama la barayaa ama la tusayaa gudoomiyashii gudoomiyashan waxa loo baahan yahay inay blogyihii geeyaan ee bulshadii la wadaagaan oo sidii wax loo baray ee bulshadii u baraan.
And you realize during this particular program, what we have done, we are going to, for the information to reach the community well, you might find that block leaders, camp leaders might not be able to cover up everybody. So we are also using agencies whereby we are training 50 participants from all the agencies within the Dab region.
Kuma koobnay dhahday oo kaliya gudoomiyasha ee hay'adaha oo dhan waan toobareyna oo ah content siday sheegtay ama content qof inay taab aan filaya walow ama content waxaan u toobareyna ayaga inay qaadaan baa loo baahan yahay bulshada la wadaagaan ayaga booliba bulshada ay horjoog u yihiin.
These participants are being trained by one of the specialists in SEA from UNHCR, whom we are expecting to do the training very soon.
Isbiijkaasi ama shirkadaas ama dagaalyadaasi waxa ugu horeeya inay sameeyso looga baahan yahay sida ugu degdegsiyaha badan UNHCR.
Now you look at it, then it's like immediately these 50 participants have been trained, they'll be able to go back to their organization, since the 50 participants are coming from different agencies. So the 50 participants, they'll go to each of their agency, and then they'll be able to train their members with their staffs within that organization.
Marka waxay sheegtay content kaas ka qaybgalayaasha tobarka la seenayo sidaan hore idin ku sheegay waxa loo baahan yahay markii tobarka ay dhameystaan inay ku laabtaan hay'adahoodi dadka ayaga lamidka ama la shaqeeyo sifay u baran waxa la soo baray oo ugu sheegan dadka kale inay u gaarsiiyaan.
Yeah, I'm looking at it, for instance, if we look at Wintol International, if they train 3 participants during the 3 TOTs, then that means the 3 will be able to be stationed in the 3 camps. One will be in Ifo, one will be in Dagahale, then the other one will be in Hagadera. They'll be able to train the teachers and other staff there, who will be able now to disseminate the information to even our students.
Waxay sheegtay markaan nahay Window International Kenya sida hadda sheegtay markaan anagu nahay waxaan toobareynaa bay dhalay 3 ruux 3daas ruux ka kala socdo Ifo, Hagadeera iyo waliba Dhagaxli, kuwaas oo wax baraya ardaydi iyo waliba macallimiintii lamidka ah ama la shaqeynayo ayaga kamidka ahaba.
So you can imagine if Window we are training, then we train over 200. I think that will have covered quite a large population.
Markaan window nahay waxay gaareysaa ama isgaarsiintu gaareysaa 200 sida hadda sheegtayba.
So we'll also be working with the different groups after the TOT. We'll have different people who will be trained differently and they'll be able to assist us. So in the process, we'll also have a way of reporting all these issues.
Markaan wax toobareyna waxyaabo badan ee dadka bareyna ee TRT say dhahday ee tirinadaas oo dhan macnaheedu waxay yihiin in bulshada wax lis gaarsiyo ama waliba siday bulshada uga warqabi lahayd ee shaqooyinkan ka dhanka bini'aadnimada.
You realize we've come up with a very good referral pathway so that people can be able to use it when reporting some of these cases.
Marka qaybihii ugu muhiimsana ayaan marnaki nooc aan isbaro waxa loo baahan bulshadeena inay sida ugu wanaagsan ay wax u soo sheegaan.
And since we are working with other organizations, you realize the referral pathway will always complement each other.
Hay'adaha ka dhanka ah ama iska shaqeyno waxa loo baahan yahay in ay guud ahaan iska wareeyaan qof walba ee qusay arintana wax ka qabto.
Now when we look at Hagadera people who have been sexually exploited in a place like Hagadera, they can easily go to TDH. They can easily go to IRC, especially people with disability issues, and they can be assisted.
Markaan ka hadlayna shaqooyinkan Hagadeera markaan dul imaan waxay dhahday waxa u xilsaaran ama ka caawinaya hay'adda TDH iyo IRC hadii uu noqdo qof ama baahiyaha gaarka qaba iyo waliba qof kaleba.
Then we have the Dagahale camp, whereby we'll have people living with disability, especially children. They can easily be helped with the Save the Children. They can also be helped with Handicap International. They can also report to DRC in case of anything. And also, they can be able to visit MSF.
Waxay sheegtay markaan dhagaxliyey saan dhagaxliyey sheegtan filay ahayd xarada dhagaxliyey markaan dul isagno ilmaha caruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxa ka caawinaya hay'adda Save Children Handicap iyo waliba MSF say sheegtay.
And you, if you look at it, you'll notice that at times when you've been sexually abused, you'll actually need to go to a hospital whereby an MSF will help you. And at times, you will have to report to the police, which is also playing a very important role within this program.
Waxay kala sheegtay markii caafimaadkiisa loo baxay waxaad aadaysaa MSF, laakiin markii hay'adda nabad sugidda ama booliska loo yaqaanaba, ayagana waa kaalin muhiim ah ay ku leeyihiin, waa in ayagana lugta la mariyaa waliba loo taga qayb ay ka yihiin si walbaba.
So you can still also visit the within the IFO camp, we have the Save the Children who can also be able to help. We have DRC and also we have Red Cross which is also stationed in DRC in IFO camp.
Waxay kala sheegtay markaan IFO dul isagna arrimahan oo kale hadii ay ku dul imaadaan waxay sheegtay hay'adda DRC Save the Children ee waliba waxay ku dartay Kenya Red Cross or qaybta caafimaadka u qaabilsan.
And we are looking at it, probably one of our victims might have an issue connected with legal matters. We'll easily advise you if you could be able to visit the RCK. They'll be able to handle that.
Arrimahan noocan hadii aad u baahato hadii aad si walba tahay waxa ka caawin karta hay'adda DRC.
And you realize out of all these that we are doing, you realize all these cases, they'll need psychosocial support and counseling. So when it comes to psychosocial issues and counseling, you can as well also visit Windol, which has specialized counselors who can be able to assist, and also MSF, DRC. I know all the agencies, they have counselors there.
Hay'adaha dhamaan ee sheegtay waxay leeyihiin bay dhahday gudoomiyaal ama kuwa u qaabilsan arrimaha noocaas ah.
So that is how our referral mechanism will move.
Taasi ayay tahay barnaamijka intaas badan waxaan diirada ku saareynaa.
Probably I might be able to just be able to help our listeners to know how to report, because you might be saying sexual exploitation and you really do not know and you do not understand how it is. So I want us to be in a position to understand some of these things. Is not only the community people who are doing that, it could also be the humanitarian workers who are doing that.
Waxay dhahday bulshadeena waxaan rabnaa ama kuwana dhageysanaya inay fahmaan habka waxa loo soo sheegto arrimaha noocaas ahna maaha oo kaliya hay'adaha kaliya qof walba arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya ayay dul saaran tahay.
And I want to emphasize, if it's the humanitarian workers, I know you will be dragged into that, but we want you to come up openly and report. Probably you've been going for the food rationing and you find a humanitarian worker is the one issuing the food, so the humanitarian worker will want to have a relationship with you. We want to tell the community, you refuse and you come and report that particular worker, whereby that will cost the worker's job.
Waxay dhahday arrimahaasi oo aday imaadaan ama ay kula soo dirsaan waxa kugu horeeya qofka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya, sida ugu horeysa waliba qaybta raashin qaadka, hadii aad la soo wadaagto arrintaasi uu soo sheecin wayo ama uu soo report gareyn wayo, anna aad soo report gareyso sheegtid inuu qofkii fariintaad uu qaadi waayo shaqadiisa ayuu ku weynayaaba.
We also have the issue of grooming, whereby our youths or our teenagers develop relationship with the humanitarian workers. So in the process, the humanitarian worker also forms a good relationship with the parent. And in the process, you realize now the humanitarian worker has already won the consent of the parents and of the victim. And in that case, the humanitarian worker now takes advantage over the victim. So we want to discourage that. In case of any relationship like that, be in a position to report.
Waxay sheegtay dhalinyaradeena ama da'yarteenaba waxaa looga baahay inay saaxiib la noqdaan dadka hay'adaha ama arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeyo ama shaqaalahaasi waxaa loo baahay inay waalidiinta xiriir la yeeshaan, xiriirkaas oo ah u dhow waalidka iyo caruurtiisa, loona baahan yahay in ay bulshadii dhibka haysa ay soo report gareeyaan ama ay soo sheegaan.
So I'll also be able to
Dahde, 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 dahde.
وعطي معنا يولي ما إريدي فرحية فيسكا لحنتي جوغل الشرين موسيقى معنا المغلي صارنا وبشير هنونية يطوبستي هنونية استوديو الكوبنهاجن
tahay waxaan nagala socotaan dhidhiig gargaarmada shaha arimaha bini aadnimada dhigaysiyaasha waxaan dib u xusinayaa in ay gaar ayagan ay barnaamijka qayb ka yihiin hadii ay barnaamijka su'aal ama fikir ay ku soo biirinayaan lambarka studiyaha ama raadiyaha 7795376192 ay barnaamijka uga soo qayb qaadan karaan fikirkooda waa inuu muhiim su'aalahoodana waa inuu muhiim madam kristan waa u diyaar su'aalihiina waxaan filayaa dhigaysiyaasha in ay barnaamijka la socdaan qaybo badan oo ka taabanaya barnaamijka hadii su'aal ama aad fikir aad ku soo biirinaysid waxaan leenahay waxaan ku leenahay waxa soo dhaweynaya fikirkaaga iyo weli su'aalahaada tahay dhageysaa qadta ku jira aan jilay ciyaaha loo gargaar FM hello radio gargaar dhageysaa siiqadka telefoonka ayaa ka heliyay maalmi xil 16 ka ayaan ku jirnaa ama dhamadana waxay diirad saaraysaa shaqooyinka dhanka arrimaha bini aadnimada marka hadii aad su'aal ama fikir aad ku soo biirinaysid waxaan ku leenahay oo ku soo dhaweyna dhageysaa qadta ku jira aan jilay ciyaaha loo gargaar FM hello gargaar FM waynu ka xunnahay dhageystahaasi qadka telefoonka ayaa keen dhageystayaasha ayaan lambarka dib u xasuusinayaa sifa ay eegana barnaamijka ku barnaamijka qayb si ay barnaamijka qayb ugu soo noqdaan waxaan filayaa in dhageystayaal dhowr ah ay barnaamijka gadaal kala soo qabsadeen oo waliba barnaamijka ayaan waxaan diiradda ku saarinaa ay shaqooyin guud ee ka dhanka ah ee si walba ama farxumaynta haddii ay noqotaba ee 16-ka loo asteeyey ee arrimaha noocyaasi ah ka dhex laca bulshada dhexdeeda ee diiraddana ayaan ku saarinaa barnaamijka istuudiyahana waxaa martay igu ah ee maadamadka socota ee Window Trash International Kenya sida hore ugu sheegtayba waa Christian ayadoo arrimo dhowr ah ka hadashay ee dhageystayaasha fikirkooda mas'uuladana waxay dhahdeen soo dhaweynaynaa oo diyaar aan u nahay aydana su'aalihiina ayay diyaar u tahay oo si aga jawaabto ama qodob dhowr ah uga taabato ee barnaamijkan waxaan oo soo qabqaan kartaan waa 0795 3769 12
وعدتي معنا يا ولي ما اريدي فرحية فيسكا لحنتي تغشري موسيقى معنا النغلي صارنا وبشير هنونية يا طوبستي هنونية استوديو انكم الهيبي
واتاي دغه ساقه ku jiray in jileec yahay halow gargaar FM
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa abdi abdullahi oo ala in kasto ala marra
abdi abdullahi oo ala wa naga soo waca lambarada ku soo dhaweynaya walaal waana ku mahadcelinay waxa tahay dhageysiga ugu horeeyay oo qad ku saamaxay
wa ma sidin tamam sidin gargaar iyo martida ku jirto inta qana gabadha ma namta waan samaynay magar
waynu ku mahadcelinayna walaal mid la mid ah mahadaasi aan hawada ku soo marinayna
marka xiga aan waxaan leeyahay maanta horto waad ma sidii shaqooyin ka mid ah qana miin ka oo la tan bulshada qana aad baan ugu burwadeena amanka halo
ha waan ku maqla walaal
marka waxaan kala aanu weydiin lahaa maadamta hadama ay shaqooyin ku tagana ay hadda waqtiga hore aad ugu tan hadda uu noqday qana uu
عبد عبد الله عاد كاغا ويرغو ايا بل هدي هاد كوعلي سؤال
ما دام شقاقوين كما تقانا اي هدي حداف اي نقدين ما دام تو احنا ودين لها ما دام كنا فارس كاد انت او بالله ولا شقاقوين كما تقانا اد او فرفتين
صح
ما دام شقاقوين كاد او فرفتين حفيس كنا تقانا ارمها او اد تقانا او دن ليه هي تقانا اما او شقاقا او قفته maxaad u taqaanaa tafsiilada oo u diyaarisheen taqaanaa ka hortaga arrimaha ayaga taqaaqooyinka taqaanaa in laga hortago su'aasha waxa aan qabaa waxaan diinaya
sax
su'aasha labaad waxay tahay ma jiraan tiim taqaanaa oo tobaran taqaanaa arrimaha taqaaqooyinka taqaanaa ay hay'adina ay u shaqeeyo oo arrimaha had iyo jeer dabagal ku sameeyo taasna waan qabaa ayda su'aasha ayda
su'aashada labaad hadii aad ku celiso adoor haliya
mid labaad waxa weeye siinkiina ma jiraan daqanaad dad u shaqeeyo arrimahaas u tababaran oo si toos ah bulshada daqanaad u dhaxgalo oo arrimaha daqanaad sida ugu dhaqsaaban u soo gudbiyo ana kees ugu dhaco maadaama dadkan reer baadiyo siinaya dad shaqooyinka ay dhacaan ana xafiiska u soo gudbin dad arrimaha u dhuntoo daqanaad arrimaha haya ma jiraan oo taas oo wadiina labadaas oo yaan qabana wadiina
waad mahadsantahay Cabdi Cabdullaahi
thank you very much brother
mid la mid ah ayaan ku leeyahay Cabdi Cabdullaahi wuxuu ahaa oo alaab naga la soo xiray lambarada laba su'aal ayuu weydiiyey maadamada ayaan u bandhigi doonaa marka Cabdi Cabdullaahi uu ka bogan doonaa su'aal aha oo weydiiyey waliba waxa uga aadan hay'adan ay ka shaqeyso madam Christian ay ka socoto waliba dhageysaha kale aan siiyo halow gargaar FM dhegeystaha kale qadada ku jiraan jaleeco halow gurgaar FM
halo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa abdi abdullahi umar baa ku soo noqday
abdi abdullahi umar loo aad nagu soo laabto soo dhaweynaa walaal
walaal su'aasha saddexaad oo aan inaan wadi aan rabaa ma dhamta waxa weeyaan hadii way caan taqana wax shaqo qoyna taqana ay bulshada dhexay ay ka dhacaan taas oo aan la soo gudbin xasiiska taqana ee hay'ada ay qosiis taqana aan si dirbid aan la soo gaarsiin ama ay noqoto arrinta hay'ada in taqana guriga lagu qariyo ilaaba noocee baad taqana ka qaadi kartaan taqana ayaan oran lahaa taqana maxaa idinla gudbin inaad qabataan
waad mahadsantahay cabdi cabdullaahi he's our caller for before Abdi Abdullahi. He added a third question. Then, wama sanya Abdi Abdullahi wa ala banagla su xirri lambarada su'al saddex su'al ayu waydiye. Wa anuma da'ilina Abdi Abdullahi wa liba dhamaan digi siyaashana digi sanaya wa liba raadiya dhikta kuhayyo. Abdi Abdullahi wa saddex su'al wa nwaydi sayin wa anfila ya in madam Christian ay dirad saari donta wa liba. Jwaba saha yikasiyin donta digi saka lansiyo. Halo gurgar FM. Halo digi saka tukujira. Waynu ka xunnahay dhageystaha si khadka telefoonka ayaa ka yiri Radio Gurgaar madasha arimaha binaadinimo madikri madam Christian welcome and answer the three questions that they have asked us Abdi Abdullahi wa called us for lambarada
okay thank you Abdi Abdullahi for your questions and it is very good that you've noted that there are increase of cases of sexual abuse and exploitation and that is why we've come here so that we can be able to find out mechanisms of protecting so that our victims are not hurt. So the interventions that we have put in place, this is why we have introduced the SEA program, the SEA project, so that it will act as a channel for you to report your cases.
Waad mahadsantahay Cabdi Cabdullaahi markii hore ay dhahday su'aalahan ama kiisaskan soo kordhay inta caabuqan u bilowday hadii ay dhacaan u baahanahay inaan ogaano oo waliba bulshada codkeeda aan maqalno hadii kiisas noocan ah imaadaan jannalada ama warbaahinada ama qaybaha aan wax bulshada wax ku gaarsiino waxa loo baahay inaad ku soo report gareysaa
and you realize that the interventions that we put in place is that we are working with other agencies since we are under the umbrella of UNHCR so if you hear of a case that has happened as you are saying there are many you need to just come and report it openly there is DRC if you are in Ifo and Dagahale, we have Hagadera, we have all these referral pathways that I've mentioned. Just report those cases to the community workers. We also have community workers within the blocks that you can be able to report such a case and then it will be handled.
Waxay dhahday dalad ahaan waxa noo hay'ada UNHCR ee xar walba joogto ama hadii ay tahay Dagaxley, Ifo iyo waliba Hagadera hay'ada aan kor ku soo xusno ayaa jiro waxaan kala leenahay kuwa la shaqeeya bulshada ama qaybaha kala duwan oo ka shaqeeya xafadaha marka waa inaad u soo report gareysaa aad u soo gaarsiisaa haday dhacaan kiisas ama arrimo noocyahan ah
And the other question that you've asked about if a case has happened and then the community does not report, what will happen? This is exactly what is happening within the community. The community people you've kept quiet. And that is why we want to put you into a place of awareness so that you are aware of these cases. You know where to refer. You know how to report so that you can be able to help the victim.
maxaa dhici kara ama say wax u dhici karaan su'aashii saddexaad baan filayaa tan ay u gudubtay marka su'aasha haday imaato ama arin noocaas ay dhacdo hore waxaan idinku sheegnay in qofka uu soo report gareeyo arin noocaas haday dhacdana waxay waxyeelaynaysaa qofkii arinta ku dhacday oo kaliya
you realize if you are not going to report you will find this victim will be frustrated the victim will fall under depression and that is why you hear the issues of suicidal coming in because the victim has not been helped the case has not been reported so the victim is living with a lot of shame in such a way that you cannot be able to stand it and so what do I do let me clear my life off
waxay dhahday arimaha noocaas qofka ay ku dhacday oo kali ayay wax yeleenaysa qofka wuu fikiraya awli wax badan ayaa ku dhalanayo shocks walba wuxuu qaadaya marka dambaan wuxuu ku fikiraa in nolosha isdaafiyada
So we want to encourage you, Abdi Abdullahi, any case you hear, kindly just come up openly, report it. We are going to protect you. Nobody will victimize you. Just report it and you will have helped the victim.
Abdi Abdullahi, waad mahasantay ku dhahday waynu ku mahadcelisay Abdi Abdullahi anna waxaan leeyahay waad mahasantahay waxay dhahday arrimo noocan haday dhacaan Abdi Abdullahi ay ku celis waliba waxaa laga baahan yahay ama lagaga baahan yahay inaad soo report gareyso arrimaha noocyahan ama kiisas noocan haddaad aragtid sifaan uga hortagno waliba aan la tacaalno
So with Windol International we have community mobilizers we call them community mobilizers they are within the blocks so in case there's any case that happened you realize we are dealing with schools and our children are also in the community so in case of such a case just report to the community mobilizer and then the community mobilizer will be able to bring up the case to us and then we'll know how to handle it
waxay dhahday the window international key sida hadda sheegtayba hadaanahay waxaan leenahay dad waayay geliyaal ah oo u dhaw ardayda iyowliba caruurta gobol boox ka bartaan iyowliba meel ay joogan waxaan haysanaa ardaydaas ama dadkaas wax la baray ama u sheegayaan ama ay wacyi gelinayaan marka dhamaan waxay sameeyaan way soo report gareeyaan ama way soo sheegayaan goobahi looga talagalay ama lagu baahan ay keenayaan
so you realize this particular project has come up at a very untimely time whereby people are still in the houses girls are being raped women are being raped and that is why they are being exploited even when they want to go for food they could be exploited even with the human workers and that is why we've come up at this program at this particular time so that now you can be able to know how to move about with it
cases kan way imaadaan oo way jiraan waliba way jiraan oo waliba way joogan macnaheedu ay tahay in gabdhihi oo waliba la faraxmeenayo si walba wax ola kulmayaan ayagoo gurihii jooga iyo waliba ayagoo banaankii joogaba waa la shaqaaleysiinayaa oo shaqo abuurba in sameynayaa baa la dhahayaa kiisaskii weli way jiraan marka waa inaan ka taxdirnaa oo waliba fiirinaa oo aragti dheer u yeelanaa arrimahaasi ka hortagnaa
So anytime you hear anything connected with sexual exploitation and abuse, shout it out. That's what I want to tell you people, the community.
Bulshada waxaan u sheegay arrimahaasi noocaas dad aragtid gabi ahaan batuur oo ka dheere bulshada dhexdeeda
Do not keep quiet because you are really causing a lot of injustice to the victim and also to the organizations that are working with this particular community.
Waxay dhahday arrimaha noocan ah haddii aragtid ama ay kugu dhow yihiin ama aad aragto inaad soo report gareysaa hay'adahan aad la wadaagtay waliba si walba oo shaqo wadaag aanahay oo gobol ba ka shaqeeyo ama arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeyo la wadaag sifa hadii qofki waxyeelahaasi gaaray uu sheego waayo ama ceeb dartii uu meelaha u fadhiyo garab si oo waliba garab tagno la wadaag bulshada kale arrimaan wax ka qaban kara
So Abdullahi thank you for the question and thank you for all your concerns and we are going to address them I know I have addressed your questions but we are still going to work together
Abdullahi waad mahadsantay ku dhahday su'aalahaadi waan meeshan gareey ama waan sheegay ama waan dulmaray si walba ay ahaayeenba marka ay la shaqeeyaan waliba bulshada ay la shaqeeyaan ay leedahay mar walba
I know especially when it comes to issues connected with the SEA These are very sensitive issues, and you realize the community does not want to speak out. And that is why the issue of protection has come in, so that we are in a position to protect the community and also to protect the victims within the community.
Arrimaha noocan wali hadaan aan ku guda jirno ama aan ka hadleyno shaqooyinka ah hadii ay imaadaan ama si walba aan ula kulanno ama goob walba ay ka dhacaan kiisaskan waa in si walba aan u eegna oo aan ka taxadirna oo aan ka warheyna bulshadan aan garab taagnaana la shaqeyna waliba aan soo report garano aan sheegna.
I want just to encourage you, community. We have good counselors around Windall. We have counselors who are specialized in dealing with almost all these cases. And so if you have any issue connected with sexual exploitation, come, we'll be able to help you, and then we'll be in a position to refer you to the rightful organization that deal with that, because as we deal with education matters and counseling.
Waxaan leenahay la taliyaal ay hay'adaha leeyihiin dhamaan markaan Windall u imaano. La taliyaal baan leenahay oo dadka la talinayo si walba ay ahaato ama goob walba ay ka howlgalaan. Waxaan leenahay la taliyaashaas oo waliba ardaydii u dhow, ardaydii wax baraya oo wax u sheegayo. Marka waxay dhahday imow oo imow, aan kula talinno oo waliba garab aan ku siino.
Thank you. waa tahay wali waxaan naga socotaan radio gargaar madasha arimaha bini aadnimada idinkaad waxaan leenahay waad maasantiin dhageystayaasha raadiyaha dhigta ku haya dhageysaqada ku jira ayaan siinayaa halow gargaar FM
halo assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
anzan ibrahim ifo
hasan ibrahim ifo soo dhaweynaya walaal hadii aad barnaamijka la socotana waxa ku leeyahay hore isii gudagal
barnaamijka
gudagal ha martay ha
dibkaas oo shabakadaas ka dhiga xafiiska hadii aad boogada aragada martinada gay mailin goobada oo la kaawiya
haddii qofkii uu xafiiska imaado ay shaqooyinka noocaas ay ku dhaceen maxaa loo qabanayaa oo lagu caawinayaa xasan ibraahim anna waan ku salaanay ayaan ku leenahay salaanta mid lamid ah ayaan hawada ku soo marinaynaa waa xasan soo sheegay oo alaaba nagala soo xiriiray xerada qaxootiga ifanura oo aad mahadsan tahay ayaan ku leenahay dhageysa kale aan siinayo halo gargaar FM
halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tacaala
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cabdi cabdullaahi waa ku mahadcelinayaa walaal
su-aalaha gabadha ee sheegtay si fiican baan uga bogtay daqana waadna ku mahadsantiin hambalyini anaga waa inay hambalaynaa boqolkii boqol marka waxaan rabaa hal su-aal oo kale inaan weydiiyo idinkoo raali ah
waa kusoo dhaweynaynaa cabdi cabdullaahi adaa inta ku fadhinaa
awridno taarest marka haddii aad tihiin mataqaanaa waxaan odhan lahaa ma jiraan tareerina mataqaanaa aada u qabataan bulshada mataqaanaa mataqaanaa oo ku saabsan arrimaha shaqooyinka waxaa kaloo in dabyaalla mataqaana hoos committee annaga aan hoos committeena idinka mataqaana u qabataan sareerino maadaama hoos committeega annaga aan hoos sirano mataqaanaa nooc walbaba mataqaanaa xaggii xaggaba la degan yahay mataqaanaa hoos committee ma ku jiraan dadka aad sareerinada u qabanaysiin arrintaasna waan weydiinaya waa mahadsantihin dhammaantiin qofkii qor
waad mahadsan tahay anna cabdi cabdullaahi ayaan ku leenahay oo nagala soo xiriiray lambarada waxaan filaya in laba su-aal la weydiiya su-aalahaasina waxaan ubandhigayaa madam christian waad mahadsan tahay
Abdullahi, thank you for once more asking your question all about whether we are going to give a training to the community. What I mentioned earlier is that we have already developed a training dialogue manual, and this dialogue manual is going to be used by the community so that they'll be able to train other people in different forums so that they'll be in a position to understand what is taking place, especially when it comes to SEA. Then I'll also be able to answer someone by name, Hassan Ibrahim. Thank you for tuning in. You've asked all about, in case such an action happens, what will Windle International do? Will they be in a position to assist? Yes, that is why we have come up with this program, in such a way that immediately such an action takes place, you'll be in a position to know where to report and how we'll be able to move on. Windle will be there to help you to just connect with other organizations. If it is issues of rape, we'll be able to connect you with other organizations which are dealing with that, so that you can be able to assisted. If you'll be needing protection from your perpetrators, then we'll be able to connect you to TDH so that you can be able to get a safe place where you can be able to stay as we continue giving you counseling and psychological support. Thank you very much.
Waxay dhahday Cabdi Cabdullaahi su'aashiisa ay ku bilaabay Cabdi Cabdullaahi waxay dhahday toobarada waan bixinaa san hore idin ku sheegnayba toobaradaas oo ah aan oo kali u kala soconayn dadka hoosi community ga ama dadka deegaanada ay waliba dadka qaxootiga ama bulshada kale uma koobno oo kali dadkan qaxootiga waan siinaa toobarada marka waxay sheegtay inaysan u kala soconayn toobarkaasi oo dadka dhan ay ka idil yihiin oo qof walba uu toobar qaadanayo oo arintan qusayo danka kale waxay dul isaagtay su'aashi ahayd Xasan uu ka soo wadiyay ifo oo ahayd qof arintaas ku dhaxdo idin imaado ma la siinaya caawinaad waliba caawinaad ama taageero ma la siinaya haabay dhahday oo la siinaya waan garab taaganahay eega u shaqeynaa waliba u taaganahay arrimaha noocaas ah ay dhacaan hay'ada badan bay sheegtay sida TDH marka waxay dhahday si walba maskaxiyan ama wax u sheeg ama soo dhaweyn hadii loo baahdo u toobaran way joogan say hore u sheegtayba marka waxay dhahday hadii jeer waan u dhawnahay bulshada
For tuning in, our listeners, thank you for hearing more about SEA, and we'll continually come to this station. We'll be able to give you more on SEA as time proceeds. So I want to thank the organizers of this program, the UNHCR, Windhoek International, and even my co-program who was with me here presenting. Thank you very much for giving us this particular time, and we'll be able to tune in any other time. So our listeners, if you have more questions, kindly just send them in. We'll be able to answer them even as time goes by. Thank you very much.
Thank you, madam. Dhamaan waan u mahadcelinayaa waadada dhageysiyaasha oo liba hay'adaha qayb ka noqday barnaamijkan inay soo saaraan walow waqti ugu yar yahay say sheegtay waxay dhahday sida iyo nabadgelyo inta aanu barnaamijkan midkiisa xiga ama waqti aan dambe aan ku kulmi doono waxay dhahday sida iyo nabadgelyo barnaamijku waxa nooga hadlaynaa shaqooyinka dhanka arrimaha bini'aadnimada ama guud qof u dhaxeeya ama cid si gaar ah u taabanaya mala laakiin waa bulshada dhexdeeda shaqooyinka ka dhaco siday diirada ku saarisay madam Christian ayay ahayd oo ka socota hay'ada window International Kenya san hore idin ku sheegay anigaana waxaan ahay Cali Raaga inta aanu barnaamijkan mid la mid ah aan hawada dib ugu kulmi doono sidaayo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh